kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam ooltan guyyaan irraa adoolessa 13/2016 keessummeessituun keessan irraan jaallannee gammadaati.
Galchumsa nagaa ansoora halakeetti oduu irraa isaanitti hima waan argamnu keessaa imbaasiin Ameerikaa Suudaan kibbaa keessaa hojjettoota achi baafachuuf deemuu jira. Waraanni biyyisuun illee akkama deemutti jira.
Magaalaa Daalaas keessatti poolisoota ajjeefamaniif sirna yaadannoo qophaa'e kan ilaaleen gabaasa qabna. Magaalaa Gondar keessa haala jiru irratti oduu gabaasaa qabna. Kan biraa immoo lammiiwwan Itoophiyaa manneen yeroo dheeraaf keessaa jiraatan keessaa ari'amanii karaarra akka jiraatan ta'uun sirri mitii jedhama yaada. Bajata Itoophiyaa waggaa dhufuuf ramadame kan ilaaleenis xiinxala hayyuu diinagdee qabna. Maraafuu hanga sagantaa xumura keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Oduuf gara soraatti deebina.
Jeequmsi kalee Gondar keessatti dhalateen nami du'uut jira, qabeenyillee baduu jira. Miseensi koree gaafii eenyummaa walqaa'eeti kalee waraanii mootummaa federaalaa marsikaanillee ardaa waraana Gondar ka addaati harka kennatee jedhan miseensoti koree uummata walqaa'eeti kalee mootummaan qabee fi ammaan tan barbaaduu jiranillee akka mootummaan jedhutti warra biyya nagaa dhowwu. Barreessaan koree tanaa ammoo dharjila Mallaskaachuu ammaa hatti erge tujubee dhiyeessa.
Magaalattii keessa ka jiraatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yoo ta'e magaalaan Gondar har'as hin tasgabboofne. Barreessaan koree eenyummaa uummata walqaayit obbo Addaraajoo Waanyeew raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haalli isaa kan kaleessaarra amma hammaatee jira. Magaalattii golee adda addaatiin dhukaasatu dhagaama humnitti isaa biyya magaalattii seene tasgabbeessuu yaalaa jira. Garuu ammayyuu lubbuun namaa badaa qabeenyaan barbadaa jira jedhu. Walitti bu'iinsa kanaan kanneen lubbuu isaanii dhaban mootummaa biraas hawaasa keessas jiru. Tokkoffaa nama Saxxany Baabil jedhamu har'a awwaalame alaqaa Asrassuu Maskina har'a sa'aatii 8 irratti magaalaa Daanash keessatti awwaalaman. Siisaay Taakkala namni jedhamu immoo bora awwaalamaa dargaggoon kabiroon ajjeefames kaleessa awwaalameeraa jedhan. Qabeenyaan manca'ee jira ka jedhan obbo Addaraajoo hoteela Mancaan keessaa hoteela Xaanaa Bahara Salaam Roomaaniif Hibrat jedhamanii jedhan. Obbo Addaraajoo akka jedhanitti miseensa koree keessaa tokko kan ta'an Koloneel Dammaqa Zawduu har'a itti gaafatama humna addaa Gondar kaabaatti harka kennatanii kan jiran ennaa ta'u waajjira kantiibaa magaalattiitti geessamaniiru jedhu. Gareen ragaa biyyoolessaa farra shoroor keessummaa poolisii federaalaa kaleessa Gondar keessatti jeeqama uumame ilaalchisuudhaan ibsa koorporeeshinii Sabaayimaa Itoophiyaaf kenneen to'annaa jala kanneen oolaniif hin oolle jedhan maqaa dha'ee jira. Gaaffii eenyummaa uummata walqaayit qabatanii kanneen sosso'an ittiin jedhe shoroor keessotaaf farreen nageenyaa waliinillee hidhata qabu jedheera. Shakkamtoonni kun Eertiraaf humnoota alaa kanneen biroo bira meeshaa waraanaaf maallaqa akkasumas qajeelfama fudhachuudhaan yeroo dheeraa qabee sosso'a akka turan ta'uu ibsee jira. Obbo Addaraajoo garuu mootummaan dhimma kanaaf furmaata kennuu utuu danda'u itti gaafatama jalaa bahuuf jecha gareelee kan akka Gimboot 7 shaabiyaa waliin walitti nu qabsiisaa jedhan. Kun immoo fudhatama hin qabu jedhaniiru. Mootummaan ibsa kaleessa baaseen jeeqama Gondar keessatti uumameen miseensonni humnootii nagaa eegsisan 3 ajjeefamuuf 5 madaa'u beeksisee jira. Oduu amma nu ga'een immoo namni harka kennate sun naannoo Amaaraa Gondar kaabaaf zoonii Tigraay gama dhihaa keessa namoota nagaa ajjeesu saamicha irratti bobba'ee ka ture ennaa ta'u namoota seeraan barbaadama turaniif ituu hin qabamin turan shakkamtoota 2 keessa tokko ta'uu ibsi mootummaa beeksiseera.
Loli Suudaan kibbaa akkam adeemuu jira. Ameerikaan imbaasii isii kaachii qabdu keessa nam baafachuuf waraanisii 40 achitti ergatte. Waraana loltootii Suudaan kibbaa irratti wal'aban kun guyyaa dheengaddaatiif haqdiyoo tanaatiyyuu nama 70 fide. Akka ajajee waraana Ameerikaa Afrikaa jiru jedhutti waraana Ameerikaa kun Juubaatti hojjettoota imbaasii Ameerikaa qabu achii haqi tokko baafata. Akka Andriyuu Barnet Ameerikaatti bakka bu'aan addaa Suudaan kibbaa amma immoo oduu himaa ministeer Haajaa Alaa ta'e jedhutti loli Suudaan kibbaa kun babal'achaa deemuu jira.
We're quite concerned with reports about fighting in Wau, in Leer State, elsewhere.
Akkana jedha loli naannoo waa li'uu fi naannoo akka akka kun guddoon yaaddessuu jira. Paartiin Suudaan Kibbaatii fi warri qawwelleen akka wanni kun ta'u hin qabne inuun beekan. Jari kun akka uummatilleen hin rakkanne inuun beeka akka uummatilleen qarqaarsa barbaadullee inuun beeka wanni kun nu yaaddessiti jedha Andrew. Jarmanii fi Indiilleen nan biyyi isaanii embaasii achi qaban keessa baafachuuf kurfoo jiran fuula akka waraaniitti akka malee hammaachuu jirtu ammatti Suudaan Kibbaa keessa waraanii taana pirezidaantii Suudaan Kibbaa Riik Machaarii fi oduu himaan isaaniillee akka inni jedhutti waraanni Suudaan Kibbaa kun keessumattuu yoo akka jarii walillollee waraan pirezidaant Salvaa Kiir faan jechuun akka waraanii isaanii walillolle waan gargaraatiin qophaa'u jiranii jedha. Gamkaaniin ammoo tokkummaan mootummoota gareen nagaa akka warra wal waraanuu jirkan irratti adabbiin taatu arda kortaa irratti dubbachuu jirtam caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera British David Cameron akkuma qaraa jeerikaan hardhuujii irra bu'ee Teresa Maayitti muummee ministeera biitana ta'uuf deemuu jira. Teresaan tun namganne 59 ministeera biyyi keessa taate hojjechaa baate keessumattuu paartii konservaatiif taate hojjechaa baate biyyi tun ganne 26 keessatti hardha dubartii muummee ministeera tolfatteetiin filachuuf deemuu jirti. Isiin tun duratti namni tanaan duratti biyyi tan bulchaa ba'e jechuun dubartiin jechuun Margaret Thatcher muummee ministeera taateetiin eegee ofumaan hojii irra buuti. David Cameron waldaan biyyitii isaan Biriitan keessumattuu iyyuu waldaa Awurooppaa keessa bahuun qabdu jecha eegi falmeen duubatti amma hojii irra bu'e. Gamkaaniin ammoo Iraaqii keessatti kalee 12 ardhammoo nam 11 Iraaqii keessatti dhiitee bariitullee namii bombiin dhumachaa deemuu jira. Ardhallee badaa tokkotti makiina isaatti bombii faateetiin Baagdaad gama kaabaa keessatti nama obbaas kaleellee Iraaq magaalaa Al-Rashidaa keessatti nama hedduu fixan. Kamis torbaan dabreellee nam 37 dhumate torbaan suniin duratti ammoo gara nam 300 dhumate oduu namaaf qabtanu.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaaf isaan dura pireezidaantii ka turan Joorj W. Bush kaleessa magaalaa Daalaas keessatti sirna yaadannoo poolisoota shanan ajjeefamaniif qophaa'e irratti argamuun kabajaa qaban ibsanii jiru. Miseensonni humnootii nageenyaa hawaasa adda addaa keessatti nagaa eegsisuuf hojii jabaa gaggeessaniif pireezidaant Obaamaan galateeffatanii jiran. Garuu loogii sanyii jiru irratti dubbatamuu qabaa jedhan. Pireezidaant Obaamaan kalees Daalaas keessatti uummata gaddeetti dubbachuuf muuxannoo gahaa qabu turan. Sababiinsaas Orlaandoo Floridaa keessatti ji'a darbe, Chaarlistan Saawus Karolaayinaa keessatti waggaa darbe, san duras hanga tokko namoota namni jalaa ajjeefamanii gadda keessa turan haasofsiisaa turan waan ta'eef.
I have spoken at too many memorials during the course of this presidency.
Yeroo aangoo pireezidaantummaarra ture hundumaa keessatti sirna yaadannoo namoota ajjeefaman hedduuf qophaa'e irratti dubbadheen ture jedhan. Hawaasni poolisootarra itti gaafatama guddaa kaa'ee tarkaanfii ofiisaa fudhateef garuu itti gaafatama xiqqoo fudhataa jedhan Obaamaan.
We do have control over how we respond to the world. We do have control over how we treat one another.
Addunyaaf deebiilaan nu kan ilaaleen attamitti too'achuu akka qabnu beekna. Walii keenyaaf attamitti wal ilaaluu akka qabnu haalatti too'annu beekna jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joorj W. Bush uummanni haala kanarraa akka of qusatuuf iyyachuuf yaalii godhaniin.
We know that the kind of just, humane country we want to build, that we have seen in our best dreams.
Biyya keenya haqaa fi gara laafina qabdu kan abjuu keenya sagaarii keessatti arginu ijaaruu feena. Kunis dhiiraaf dubartoonni yuunifoormii uffataniif eegumsa yeroo godhamu milkaa'uu danda'a jedhan. Magaalaa Daalaas lafa sirni yaadannoo poolisoota ajjeefamanii itti gaggeeffame kanatti namoonni hangi tokko daawwannaa Obaamaa kana faarsaniiru.
I'm glad that we have a commander-in-chief who would take the time to come and console a city that
Ajajaan humnooti waraanaa walii galaa yeroo isaa fudhatee iddoo kana dhufuu fi magaalaa gochasuu kanneessaa gaggeeffame ishee mudateen uummata jajjabeessuusaan gammadeen jira jedhe. Hedduun garuu akka jedhanitti loogii sanyii deddeebi'ee ka'aa jiruun kan miidhame gurraachota Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanidha jedhu.
I feel like there are things that's been going on for a long time. I've experienced it myself, my husband.
Wanni kun kan yeroo dheeraaf gaggeeffamaa akka tureetti natti dhageessisa. An ofii kootii abbaa warraa koof uummanni an isaan beeku muuxannoo kanaa qaban. Garuu jibba otoo hin taane jaalalli akka babal'atu gochuun kan nu barbaachisu ta'ee natti dhageessisaa jetteetti. Poolisoonni kun ajjeefamuuf sababaan kennamu tokkoyyuu jiraachuu hin qabu jetteetti. Kanneen biroo keessaa immoo akka jedhu.
We want to make sure that
the president and elected officials
Presidentin America haara filatamuuf jiruuf yaangoonni filataman kanneen biroon dhimma kanarratti qiyyaafachuun hojjechuu qabu. Yeroo haalli akkasii uumamu tarkaanfii fudhachuu otoon taane ituu hin uumamiin dura haala ittiin ittisuun danda'amu lafa kaa'uudhaa jedhaniiru. Kunis seeraa fi imaammatoota kan hawaasni guutummaa Ameerikaa itti mufatee jiru jijjiiruus akka ta'e kanneen hubachiisan jiru. Gabaasa biraatti ceenaa paartiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEAD lammiiwwan manni waggootii dheeraaf keessa jiraatan waan jalaa digameef jecha daandiirra buluuf dirqamuu isaanii cimsee balaaleffachuun ibsa baasee jira. Lubbuu badee fi qabeenya barbadaa'e aangawoonni itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyaachuu qabu jechuun gaafate. Jiraattonni mana keenyatu nu duraa diigame jedhanis miidhaa irra ga'e tarreessanii furmaanni nuuf haa kennamu jedhu mallaskaachuu ammaat erge Tujbee dhiyeessa.
Kaleessa waaree irratti paartiin tokkummaa Itoophiyaa MEAD kan Finfinneetti argamu waajjira isaa haadhoorra ibsinni barreeffamaan raabse mata dureen isaa lammiiwwan mana waggoota dheeraaf keessa jiraatan diigame daandiirra buluuf dirqamuu isaanii cimsee balaaleffate jedha. Ittaansuudhaanis yeroo dhiyoo kutaa magaalaa Laaftoo ganda duwwaa tokko keessa manneen 20,000 ol ta'an garee mana diigu kan mootummaan akka diigaman taasifamuusaaf kana keessatti qabeenyaan barbadaa'u lubbuun namaa baduu tuquudhaan gaddatti dhaga'ame ibsee jira. MEAD lammiiwwan qe'ee isaaniirraa buqqaan ittiin jedhe mootummaan jireenya isaanii sirreessuuf tarkaanfii adda addaa akka fudhatullee gaafateera. Barreessaan paartichaa obbo Adaanee Xilaahuun ibsa sana dubbisaan dhageessisanii turan.
ለጠፋ ህይወትና ለወደመው ንብረት ምክንያት የሆኑ በመንግስት ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ባለስልጣናት ለህግ እንዲቀርቡ
ልቡ በደፍ ቀበኛ በርበዳይፍ ሰበባ ከነንታን አንጎኒ አንጎሞቱ ማረጅረን ሙርቲ ተከዲያተን የሮገና ከን ለሚወንዳንዲ ረት ገተመኒፍ ሞቱማን ሀተተማን ሁጩ ሚንአንያታ ቁብሱማፍ ከነን ብሮን ጉተሙፊን ረጅሩ አከጉት ገረፉለ ድራትስ ኩታብያ ቀበ አንጎለከ ሰብያ ፍንፍነት ኡመትቸ ቀበኛ ሳበርበደይሱዳን ኦጂ ትጋፈተምኒ እትህርአተራ አከውፍ ቁሰቱ መያድ ጭምሴ ያደቺሳ ጀረን ኦቦ አሊ ዩሱፍ ይመር ከጀረመን ኩታ ማጋላ ነፋሰል ክላፍቶ ጅራታ ገንደ ተኮቲ ጀዱ ኢብሰቱ ተኡዱፍ ከነመ ከነረት ረጋ መያድ ኤሰ ከሳ ተኮ namoota manni isaanii duraa diigame keessaa tokko ta'uu isaaniif waggoota 20 kan keessa jiraatan ta'uu dubbatu haala naannoo sanatti uumamillee ibsanii jiran.
Balatu ibalaa kan mibarsoo mato tixarragaallachuu na yaala.
Guyyaa sana namni angawaa qaama olaanaatii jedhame dhufee ni haxaawamtuu nuun jedhe maali nuti dikeedhaa ittiin jenne ijoolleen gaaffii dhiyeessan hedduun to'annaa jala oolaniiru ammas ka barbaadaman jiru jedhu. Mootummaan Itoophiyaa uummata Eertiraa biyya addaan citeellee qubsuma tolchuufiidhaan simataa jira. Nuti lammiiwwan biyyatti ittisara gabbayyaaf gumaachinu irratti mootummaan keenya attamiin kana nurratti raawwata innaa jennu qubsuma sinii kenninaa utuu hin taane deebiin arganne ni haxaawamtu jechuudhaan mana nurratti diiganii jedhan. Ergasis jedhan obbo Aliin mootummaan eessa jirtu nuun hin jenne lafa manni keenya irraa diigame irra teenyee jirra lammiin qabnu moo? Maal mootummaan kana hojjeta qaama addunyaa nuufal moo hin qabnu jechuudhaan gaddaaf komee cimaa itti dhaga'ame ibsaniiru. Namoonni manni isaanii diigame haala attamii keessa akka jiran obbo Aliin innaa ibsan ijoolleen kutaa 2-3 manni isaanii innaa duraa diigamu arganii of huunee duunaa jechaa jiru. Manni keenya diigame eessa geenya jechaa jiru ijoolleen keenya. An fakkeenyaaf abbaa ijoollee 5 ijoollee kun eegaa hamtuun akka irra hin geenyeef. Nama dhuunfaadhaan hojjedhaa yoon hin hojjetin nan beeka akkanumaan arganne garuu ijoollee koo meerre mootummaan jedhan. Haji Abdallaa Huseen namni jedhaman achuma Laaftoo ganda Maangoo jedhamu keessa jiraatu. Aangawoonni gandeen naannoo sana waa'een manni diigamu ituun dubbatamin dura shaayeef jechuudhaan jiraattotarraa maallaqa funaanaa turan. Mana isaanis akka ijaarratan eeyyamaafii turanii jedhu. Caasaa mootummaan misoomaaf diriirsa irrattillee hirmaannee turre jedhan.
በለሊት ገባብን እቃ አውጥለ ልጆቻችሁን አውጥለ ለተኛ እንድረስ ለሊት ነው ስንነሳ ልጆቻችን
አልከኑ ረባኒ ሜሻ ከሳ ገባ ፈዳ ኢጆሌ ከሰን ገዲ ባሳን ጀነ እሰደቁ አልከኒ እናካኑ ኢጆሌ ከኝ ገረ ለጋ ታሪአን ቢሻንትንም አኒ ኦለን ሜሻ ከኝ እሳን ገባፈን ኢጆሌ ከኝ ቀቡ ፊጋ ቱሬ ግሬደሪ ጃአቱ ዱፌ ማነኑ ረት ዲጌ ሉቡና ማሌ ሀፌ ጀደኒን ጋፈኔ ሞቱማ ማልጎኔ ወጋ ኩዳኒፍ ኩዳቶኩ ደርቤ ምሶምሳ ኤርገቱ ሬቦድ ካነኑ ጎዳን ካነቦድ ሁምነንቀም ነምኒኑ ሶሩ ሲንጅሩ ከምፍረቀቡ ገረኩታብያት ጎዳኔ ኑትገሩ ፍራንቀም ኩኖ አሰት ሮቢኑ ቱሜ ዶቄ ረጪፍና ጆሌ ኬኛ ኤሳን አቁ ለፈቲ አሪያማኒ አማዮና ካነን ዴብኔ ሌጅሩ ዱአገኝ ኤጋ ጅራ ጀቹዳን ኢሚማንሳኑ ዳዱበታን ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ከነዱረ ረኮዱሞ ወልፈካቱ ኢላልች ሱዳን ዋጅረ ቡልጂን ሰማጋላ ፍንፍኔ ፍትጋ ፈተማ ካቢኔ ከታን ኦቦ አሰግድ ጌታቾ በልናን ዱብሴ ቱሬ ኦቦ አሰግድ ጌታቾ የሮ ሰነት ከነን ቁብሶ ባህን ቀምኔፍ ሞቱማን ፍርማታ ቆጴ ሱሳ ዱበቹን ሳኒ ኒያደ ተማ
አሲ ጉያ ሰዓ ተኮፍ ደቂቃ አፍርተሚሽን ተራ በያሞ ገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ አፍርተሚሽን ኩራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ድሬ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን በጀተ ወጋ ከበረዱፉ ብሪ ኦኪን ቀርሺ ቢሊዮን ዲባላማ ቢሊዮን ቶርባተሚ አፉር ቶርባንደር በፓርላማ ቢየት የሱን ረጋሲ ፍቴጅርቲ እና በጀትቺ አከረጋሲ ፈሙ ፓርላማ ትዲያተ ከዲማ በጀታፊ ጉድነ ዲነግዴ ኢትዮጵያ ላልችሱን ኢፍሰከነን ሙምቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቲልማማ ጉድነ ዲነግዴ ቢየቲ ከበረካን አረቲ ሞቱማን ሳኒ ፊዳበቲ ማለቃ ዱኛ ዮካን አይኤምኤፍ ግዱቲ ወልቲ ዴኝ ጅራቹ ዱበተኒሩ ዲነግዴን ኢትዮጵያ ኢበራ ሀርከ ሰደቲ ቀብጢ ሰደቲን አከጉደቱ ቲልማማ ሞቱማ ሳኒ ቀቡሌ ረኒጅራን ከነላልቺ ሱዳን መጋላ ለንደን ዩኒቨርሲቲ ሳሴክስት በርሲሳ ዲነግዴ ፊካዲማማ ዶክተሩማ ፒኤችዲ ኦቦነመራ ገበዮ ማሞ ነሞን ሀሶፍሲሴ ጅራ ኩኖ
ኦቡነመራ ሚኒስትሪ ማለቃ ፈሪሮድ ነግዴ ከን ኢትዮጵያ ወጋ ባጀታ ከበረዱፉቲፍ ብሪ ቢሊዮነ ዲበለማፍ ቢሊዮነ ቶርባተሚያፉር የሱዳን ፓርላማ ቢጀቲቲ ረጋሲሴ ጅራ ከነኬሳ ዲበራር ከጃተሚ ቶርባ ከተው ሰገንታሌ እዩመጥ ቄሱቲ ፉሌፈተ ጀቹኒስ ኢብሴ ጅራ በሪኩን ሞ ገመብራቲን በረቤሊ ሃማን ኢትዮጵያ ሙደቴ ጅሩዳ ኩን ዲባ ጉዳንጎኔ ተርካንፊ ጋሪ አርግሲስኔ ጅር ረከጀሩ ሚኒስትሪች ዱበቴ ጅራ ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያስ ረዴቤያን ይከኑም አሜሪካኔሰን ይጅሩ አኮ ጌሰድ ነግዴት ሜከና ከሚትላልታ አለ ኢትዮጵያን ረጅርቱ ዋይ በጀተሼ ዋይ ነግዴሼ
ዱጉማ ፓርላማቲ በጀተ ወጋ ከኒሳኒ የሰኒ ቢሊዮነ ዲበላ ማፍቶር ባተም ያፎርቱቃ ሰዲዳ ኩኒ ከበረደር ቤራቲ ገረ ፐርሰንቲ ኩረሸኒ ሀገዲ ደማ ከንተውን ዳ ከኒኒ ኦልጉደቴ ega keseti iyumada bamsi sudafi irregudda ramanni hajeda male wanti amma lakofsi babba ajran argisi sani kara media biye kesejjirani budgeti guddan isan irratti ramadani isa afan ingilifan capital expenses jaduda inni kunimmo bayensa kaninni titiye fateyu institutionota akka ethiopian airlines ifada amma ethiopian airlines idafi budgeta sagara miliyona ja tamatti ol guddis ne jedu so galin sanarra dudufummo akamin ninni deme yumma biya hirdisu okan dabamsisu dande okanarratti yero dera daf namonni baaye irratti morki guddatu ture because motummani institution ta kasi kana fi gali achirra argaman kana ibanta ibagutu dani tidakaninni dumfate jiru so ammatti baaye bajanni kuni yumma akamin dabamsisu akanni dandeu kallatti da wanti dubbatame jirun jiru achi keessatti wanti sustainable development jedhu bakki qonni illee keessatti fudhatamuu danda'u kaan immoo misoomni gara baadiyyaa keessatti fudhatamuu danda'u biiliyoona 12 duwwaatu ramadamee fi innummaan iyyuu dhibbatti gara shanii duwwaati gara biiliyoona 12 jechuun parsantii gara shaniiti jechaadha so walumaa gala gara iyyummaa dhabamsiisoo kaan immoo gara misooma gara baadiyyaa irratti waan baay'ee fuulleeffate hin fakkaatu more kan inni xiyyeeffate garuma magaalaadha maaliif yoo jenne capital expenses wantoonni jajjannu kun baay'een isaanii misooma magaalaa keessatti gaggeeffaman kan akka telecommunikeeshinii kan akka airlinesii kan akka daandii kan akka security biyyaa karaa military fast of keessatti qaqqabata jaatee fi harki guddaan gara sanaa waan deeme hin fakkaatu.
Mee walumaa galatti gara dinagdeetti immoo adeeminu bajetuma kana wajjii wal qabsiisanii ሙሚች ሚኒስትር አትዮጵያ ኦባይለ ማርያም ደሳለኝ ዲባይል ኒኖን ፌደራ ኦንገም ቢየቲ ሙደተዩ ገመብራቲን ሞ ራወቲን ሲዲነግዴ ኬኛ ሄዱ ወያዋጅ ረከሱ ማበረከና ደሜ ኢንዱስትሪ ቲፍ ደሜ ተጃጅለ ጉድናቲን ዲበራ አርከቶር በገልሜሱ ኬኛ አይኤምኤፍ ለጋባሴ ጅራከኑ ማፍ ወልማገለት ጉድኒ ዲነግዴ ኬኛ ከበረዱፉ ዲበራ ሰደቲፍ ቀጥጥሽን ተውደንዳ ጀቹን ዱበተን ይጅረን ዋይድ ነግዴ ኢትዮጵያ ከነረት በረደብሬ አበተ ማለቀ ዱኛ አይኤምኤፍ ከመቱማን ኢትዮጵያ ጀድ ግዱ አደዱማ ጉዳቱ ትረፈከኛፍ አይኤምኤፍ ዲበራ አርከፉሪት ከንዲዱበተ መቱማን ኢትዮጵያ ሞ ዲበራ አርከኩደኒ ኦሊ ከንዲዱበተ ሜወኑ ማገለቲ አለ ጉድነ ዲነግዴ ኢትዮጵያ ከመቱማን ኢትዮጵያ ዱበቱ ከናፍ ከን አይኤምኤፍ አከሚትላል ተኮገሰ ዲነግዴት
ዱጋዳ ወሪ አይኤምኤፍ ገባተ ሳኒ ከጂያ ኤብላ ሮደር በባሰን ኬሳ በሩማ ኩሞላ ማፍከ ኩራጃ ከነቹ ኢማ ወርልድ ኢኮኖሚክ አውትሉክ ጀ የሮ የሮ ቲማጣንሱ አቲኬሰቲ ቢዮታ ሰብሳራን አፍሪካ ወካኒሞ ቢዮታ ሳሃራ ገዲ ቢዮታ አፍሪካ ኬሰቲ አርገመን ኬሳቲ ኢትዮጵያን ጉድን ዲነግዴሽ ባዬ ገዲቧ አከቴዳ ከኒሳኒ ዱበተኒ የሮ ዴራ ዳፊ ቢያከና ጉድና ሰፍሲሳ ዳፊ double digit growth wanje da mukanati gal me saturte wanje du da kani addunyan ku bakabu amma garu tilmamni wori imf kaban baye gadi buseti da kani ni mullise sababni gudda san dubbatani dugada honge yokanimmo goginsi halaji jiramakillensa elnino jedamun qaqqabe gajabe sani dubbato cirati suni dame qonna okanimmo omisha qonna baye timi de kanjedu suni le baye wanni walnama falmisi suda malif yojenne bakki elninon kuni miide biye Ethiopia keset bakka omisha qonnaatin baaye be kamaamiti saraka ma Ethiopia ti so hagaminiti omisha biyo le saratti ibba gudda qaqqabsiise dina qonna mo gadi harkise kanjedu kuni baaye wan yero fudata meegana research ni ratte jetamuda kanaafi bada wanna nama amansi sumiti gama sanan gama modu gaada isanamma kan isan jirani guddinni kenya dibanta sadde tukashan guddachuuf deema la cosa kana warra IMF ujiniti sanumani yu irratti kan wali galani da jade kan prime minister in dubbatu kun soba adi ala jiruda amma yo world economic outlook report kana rati ilalle kan IMF inje bara kana kesechan bara kuma lama afura ja kanatti guddini biye Ethiopia afur tuqashanini da kanini guddatu jedu isanimmo sadde tuqashanini da kanini guddatu jedani ti kan isani dubbata jiran jechat so isan amma IMF ujin wal simate hajedani yumale addummani saddeettu kaashan ifi afurttu kaashan giddu jiru baaye wanta walnama falmisi suda so wal abdeni la koosa warra Ethiopia la fikana IMF kun waggota kudani yoli fa akkuma sanature ammas akkuma sanatti ittifu fejirechat gama biraan immo nisaani dame industry daf tajaajilan guddinni percenti torban guddate rajadamu kuni waan baaye nama wal falmisi suda because biyota akka Ethiopia kana keessatti deme industry da fi tajajilar rati guddina hagas maragau eguni baye wanche mada IMF ni mokana kallatti da wan dubbate kabu IMF kaninni dubbate wali galadina gideda suni mo irre guddesani qonna da kaninni dabalatu qonna dabalate percenti afurtu qashanin guddata jedani ka waggadu fu mo torba jedani so amma le wal argatan jiru baye kan warra IMF kana wajin
me halatti IMF yokan mo da banni malaka dunyaf motumman Ethiopia guddina dinagde kana titilmaman yokan mo ittisafaran ailallu akamitta daddumman kun umamu dande IMF mal qorate tu tilmama kana baasa motumman Ethiopia mo mal rattu ndai kana baasa kana ko geessa dinagde ti wan keessa garfageñan ilalte jira obunamar
dugala wanti kuni baaye wanna yero deera dafi biyoma Ethiopia ko fatuntan biyota guddata jirani baaye nimmo biyota Afrika keessa gabaasni dinagde sani kana ka World Bank kana ka IMF ti jarmale addada biya ala kana jirani wajin wali hinsimu akisaanitti wanna kana lakkaani waan walirra fafagaatu miti garu rakko guddaan jiru maali akkaataatti lakkoofsa kana ummatatti himanidha rakkoon guddaa amma biyyoota kan akka Itoophiyaa keessa jiru maali yeroo baay'ee ikonoomik deetaan kuni inuma uumama faabrikeet godhu kanammoo sababni isaan goggodhani sababa gurguddaa lama dubbachuutti dandeenya tokko waa'ee legitimeesii ofiiti innis immoo maali hangorra yeroo hamma kana turani biyyoonni akka Itoophiyaa kuni akka isaanii biyyoota abbaa hirree ta'anii mirgi dimokiraasii mirgi dhala namaa akka hin eegamne waan beekani biyyoota sana keessatti sababni guddaa isaan ittiin biyyoota alaa kanatti keessumaa mootummaalee wal ta'an addunyaa kanatti of beeksisan yoo jiraate guddina argamsiisaa jirra. Iyyeessaaf wanti baay'ee irra guddaa barbaachisaan iyyummaa dhabamsiisuudha kan jedhu sana legitimeesii karaa sana jiru argachuudhaaf jira. Yeroo baay'ee lakkoofsa keessumaa guddina dinagdee kana akka kana kan isaan godhanii dudubbatan jechaadha. Inni kan biraan immoo maali lakkoofsa kana fayyadamanii isaan yeroo baay'ee foreign direct investment waan jedhamu gara biyyaatti hawwachuutti barbaadu lakkoofsota dinagdee kana akka kana tolchanii waan gaariitu taa'aa jira, guddina gaariitu jira, karaa sektara akkasii guddina akkasii jajjabaataa jira yeroo jedhan investoroonni ala jiran kun baay'ee tokkotti fedha uummachuudhaan maallaqa gara biyya sanaatti geessanii biyya sana keessatti invest gochuutu jira. So kana kanarraati waan ka'uufiti jarri kun yeroo baay'ee lakkoofsota kana yookaan immoo deetaa kana fabrikeet godhusa waan dhugaarraa fagoo jechuudha. Yoo garuu kan warra IMF World Bank fa'aa kana fudhanne isaanii lakkoofsa biyya keessaa qofaarratti miti kan isaan hundaa'ani because dinagdeen biyyoota ol guddataa jiran kun baay'eensa nagada addunyaadhaanidha kan inni tilmaamamee ilaalamu ijaa ta'eef jarri warra akka IMF World Bank kun daataa baay'ee comprehensive ta'e of harkaa qabu isaan biyyoota adda addaa irraatti walitti qabuudhaan sana walitti dorgomsiisuudhaan kana hundumaa godhu jechaa. So rakkoon guddaan jiru biyyi Itoophiyaa ofumaayyuu statistical record yookaan immoo meetanni isaan fayyadamanii kana hundumaa godhan baay'ee wanna nama shakkisiisudha. Yeroodha yerootti waan hin fooyyoofne yeroo yerootti lakkoofsuma tokkicha approachuma tokkicha fayyadamanii waan dudubbataniidha jechaadha.
Kan Londonitti argamu Yuunivarsiitii Saasexitti barsiisaa dinagdeef kaadhimamaa dooktorummaa PhD obbo Namarraa Gabayyoo Maammoo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Anis baay'een isin galateeffadha galatooma.
Amma immoo wallee kanaan gara sagantaa keenyaaf itti ceena. Ulu Baqqala galateeffannee sagantaa keenyaarraa kanumaan xumurraa gama keenyaan boroolitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufna.